Yusufu kuva buto yali ne birote bya janga bimulondola oro katonda amulaga ebyewunyo byamutegekedde yo jagenda mu maso
binondo
byanyizanga nnyo baganda be ne basala w'omutunda nga nti bakoye Chebatamanya nti oyo katonda gwataddeko mukisa gwe lubalumunafuka ensonga olw'obuggya bamwagaliza kalokufa ne batamanya gyejinja bazembere bonyuma lubalumu ne lifuuka ensonga ku nsonda katonda gyali wagamba kyekyo Tewali ayinza okwekika mu kuteesa kwe olw'obuggya bamwagaliza kalokufa ne batamanya gyejinja bazembere bonyuma lubalumu ne lifuuka ensonga ku nsonda katonda gyali wagamba kyekyo tewali ayinza okwekika mu kuteesa kwe Nawe bambi chandiba Ngaba mweno kufebo Twala ngaba gandabo Kumyoyo tulina majimbi twakowa Songa ya kuganja Nomu kisabye wawebwa Wano tuku jajata njonga twekaza Netuku wana wana songe chitufu Abamu abanyiza Wadenga toli na kabike wabako na balibu mibetaga ofewo Olobuja, bambu wangaliza kalokufa Nematamanya, jejinja wazimbile bonyuma Lubalumu, nelifuke nsonga kusonda Katonda jali, wagamba checho Tewali ayinza okwekika mu kuteesa kwe olw'obuggya bamwagaliza kalokufa ne batamanya gyejinja bazembere bonyuma lubalumu ne lifuuka ensonga ku nsonda katonda gyali wagamba kyekyo tewali ayinza okwekika mu kuteesa kwe Yobwe bicho bwebiba Echicho mukama chaku Wadde chinywezenga Fuba kurwana Nesala zo zinywezenga Lulibalumu olugendo luligwa Wasonyi wanga wageza koku kutega Ngoba sabira bulijo mukama bachuse Olumumba nyinti Bali vayone bachiwelo bujuli Banti wama sigwe wabula katonda Olobuja Bambu wangaliza kalokufa Nematamanya Jejinja bazembere bonyuma Lubalumu Nelifuke nsonga kusonda Katonda jali Wagamba checho Tewali ayinza okwekika mu kuteesa kwe olw'obuggya bamwagaliza kalokufa ne batamanya gyejinja bazembere bonyuma lubalumu ne lifuuka ensonga ku nsonda katonda gyali wagamba kyekyo tewali ayinza okwekika mu kuteesa kwe olw'obuggya Bamwagaliza kalokufa ne batamanya gyejinja bazembere bonyuma lubalumu ne lifuuka ensonga ku nsonda katonda gyali wagamba kyekyo tewali ayinza okwekika mu kuteesa kwe